Radio Pulpit, 657 AM.
Kunohlelo lapho sithi khona mphatlalatsane ngilithathekele lithuba mlalele kuseni kungolosihlanu ngikubingelele egameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu waseNazarethe. Enginethemba ukuba uNkulunkulu usaqhubeka nokuyibusisa impilo yakho ngalolu hlelo. Ngilithathekele thuba mlalele kungolosihlanu ngibonge kubahle nhlapho ukusibusake ngaleli thuba. Bahle uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu ke akwenze njalo. Mlalela ke sibonisane ke ngezi zwi likaNkulunkulu ngokuba ezwini likaNkulunkulu kukhona ukuhlakanipha. Umuntu uzuza ukuhlakanipha, umuntu uzuza ulwazi, umuntu uzuza okuningi la ezwini likaNkulunkulu okuphathelene nokuphila komuntu. Ngoba izwi lenkosi lithi uma siphila siphilela inkosi, noma sindlula emhlabeni sindlulela yona futhi ngokunjalo. Ake sifundeke izwi lenkosi laphiyana ke kuzaka chapter 16, bese ke ke sithi ukufunda laphiyana ke siqala ukufunda evesini lesine, chapter 16 verse 4. UJehova wenzile konke kube nomgomo wakho. Usuyezwe ke mlaleli, ayikho into engaphansi komthunzi welanga uJehova angayibekelanga umgomo. Uyathanda, awuthandi, siyathanda, asithandi, kepha yonke into ngaphansi komthunzi welanga uJehova uyibekele imigomo. Kwesisikhathi siye sibone esifingathi izinto zithatha kancane ngonyawo lonwabo, thina sifuna ziphangise zisheshe. Kepha ke uNkulunkulu zonke izinto ngaphansi komthunzi welanga uzibekele umgomo. Uma isiqhubeke sithi ke yebo nomubi umenzele usuku olubi. Kwesinye isikhathi siye sibone esifingathi ababi bayaphumelela. Ivele kona kubukeka njalo. Sifise sifingathi kwesisikhathi sise sizithathela umthetho ezandleni zethu. Bese ke umthetho uma sesuthethe sawubeka ezandleni zethu, bese wona kumthetho uba against thina ngenxa yokuthi sizithathela umthetho ngendlela engafanele. Lalela ke mlaleli, iBhayibheli lalithi ke nomubi umenzele usuku lwakhe. Mlaleli, luyeza usuku laloyo owenza okubi. Ngithe kuwe yonke into engaphansi komthunzi kwelanga uNkulunkulu uyibekela umgogo. Verse 5 besethi ke bonke abazidlayo ngenhliziyo bayisinengiso kuJehova, impela bayakuyekwa. Ukusobala ke mlaleli ukuthi into ehlukanisa abantu, into elwisa abantu kuzindla. IBhayibheli lalithi ke abazidlayo, abayikhukhumezayo, uze umuntu athi wena awuyona i-type yam, kunobandlululo oluthize. Kepha uJesu uma efika la izwe, iBhayibheli lithi wayephilisana nabantu bonke, wayengakhethi nanoma labo ayebakhethile ukuthi ahambe nabo. Babezama ukumbekela umgomo othize, kepha uJesu akazange awuthobele umgomo yabo, ngenxa yokuthi ke uyazi ukuthi umuntu ungukaJehova. Ngakho ke akumelanga ambandlulule. Manje la into esilwisa kakhulu emabandleni, into esilwisa kakhulu emisebenzini, into esilwisa kakhulu kuma-families ukuzidla, abantu abazidlayo. Bese iBhayibheli lithi ke bayisinengiso kuJehova, impela bayakuyekwa. Kuverse 6 bese lithi ke ngomusa neqiniso ukona kuyahlangulwa, nangokumesaba uJehova kudedwa ebubini. Ngomusa kaJehova nangeqiniso, izwi lenkosi lithi uzolazi iqiniso, neqiniso liyakukhulula. Imishado eyakhelwe phezu kwamanga ayivamisile ukulasta mlaleli, ngoba namhlanje uqabanga uthi uyokhuluma maphi amanga namuhla, phumelele uqhube ukukhuluma amanga. Kusasa futhi ucabanga ukuthi imaphi amanga kumele ngiwakhulume, ngoba kwesisikhathi uma ukhuluma amanga uyakhohlwa ukuthi kana izolo uthe. Kepha iqiniso limekule njalo, bangakuvusa ulele. Uma ngikuthi uneqiniso uvele ukhuluma iqiniso lona lelo olukhulume ngayizolo. Manje la iBhayibheli lithi ke ngomusa neqiniso ukona kuyahlangulwa nangokumesaba uJehova kudedwa ebobini. Kuverse 7 beselithi ke lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova uzenza nezitha zakhe ukuba zihlalisane kahle naye. Wew indaba emnandi ke lemlaleli. Uma izindlela zami zimthokozisa uJehova. IBhayibheli lithi wenza even nezitha zami ukuthi zihlalisane kahle nami ngenxa ukuthi izindlela zami ziyamthokozisa uJehova. Mlaleli ngithe kuwe yonke into ngaphansi komthunzi welanga uJehova ubekela umgomo. Nalabo ocabanga ukuthi baphumelele ngokwenza okubi usuku labo luyeza. Kuyilapho mlaleli uzobona ngempela ukuthi lolo suku uma selifikile uzobona ngempela ukuthi akudlali akusiniswa mahleza. Uma lithi izwi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Uma sekufike leso sikhathi esimiso uJehova kungako abanye abafundi baze bathi kuJesu lolo suku luyofika nini. Ngamamagama bebezama ukuthi uma sebabona lolo suku selisondele bese bayaqala ke manje bayiqoqa mlaleli balungisa izigwegwe zabo. Kepha uJesu wayesethi kubo lolo suku akakho umuntu olazi. Indodana yomuntu alazi lolo suku nezingilozi azilazi lolo suku. Ha. Uma izingilozi zingalazi uma indoda nomuntu ingalazi lolo suku thina ke sisemhlabeni esishaya singathi siyalazi lolo suku. Uyabona ukuthi sishaya ngemfephindo kabili. Kepha ke la izwi lenkosi lithi ke uJehova wenzile konke kube nomgomo wakho. Khona la kuzophela khona mlaleli uma sekuphela kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Okwamanje ekumele sikwenze njengalokhu ulizwa izwi lenkosi. Ake siyeke kuzidla. Ake siyeke mlaleli ukwenza esifingathi thina singcono kunabanye abantu. Lokho yikona kanye okumqasulayo okuyisinengiso kuJehova. Bese iBhayibheli lithi ke bayakuyekwa abantu abanjalo. Kuzoza esifingathi uthakathiwe kanti izindlela zakho aziqondile. Uze ugcithe izimali ezishisiwe ngenxa yokuthi ufisa ibusiso kanti izindlela zakho aziqondile. Uyekiwe. Uyeke ubani? UJehova Sebaothi. Kakho ke yazi lokho ukuthi ke ngomusa neqiniso ukona kwenze njani kuyahlangulula. Ukumesaba uJehova kudedisa ebobini. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza mlaleli aselekelele siqhubeke ngokubonisana ngezwi likaNkulunkulu ukuze izindlela zethu ziqonde mlaleli zijabulise uNkulunkulu. Hayi ke ngenxa yesikhathi ake sithi ke ukuma la okwanamuhla ngithatheke intambo ngiphilisele kubahle bahle intambo kwezakho babayilapha ekhaya mlaleli.
From your ear to your heart to your mouth to your feet, join this life on 657 AM. It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button, or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion. You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.